Macapera na kunifuta, keyo umewachapa, haya majina nauniita. Ah, eti Dani, oh Bani, sweetie honey, we no Bani. Ah, Dali, kisa mapenzi mimi paka vale mina wewe kukutani. Nkajua vita ni nini, baby strength kwanza kupigana. Kisa mapenzi mimi paka vale mina wewe kukutani. Nkajua vita ni nini, sasa lirikonyo kujitu. Litakufa jitu, sasa lirijichanganye jitu. Hapa litakufa jitu. Nao wakata, Makapela na unifuta, keyo umewachapa, haya majina na unita. Ah, eti Dali, oh Bani, sweet and honey, wendo Bani. Ah, eti Dali,
I need.